Clips on music, fashion management. Yenze mukwano gwa talituka, yenze sabisubira. Ntolo nakululituka, mumutima nobunabo. Amundabidde kamungambire yenze. Era asobodde omusendere. Amundabidde kamungambire yenze. Era asobodde omusendere. Byali byantamadda abawala bangi baali bamenya ng'ekisinga nga nkooyo kulimbwa kati mboyana na lavu simanyi nakumanya muli mponze kati omutima gulumwe n'omunda omusaayi n'omutima bikuba bitujja Maria amundabidde kamungambire nzi Ela asobodde omusendere nzi
Dawa Maria Dawa
Amundabidde kamungambire nzi
Dawa Dawa
Ela asobodde omusendere nzi
Dawa Maria Dawa
Clips on music Fashion mind Yali yantamadda Yenze mukwano gwa talituka, yenze sabisubira. Nti olunaku lulituka, mumutima n'obunabo. Amundabidde kamungambire nzi
Dawa, dawa
Era asobodde omusendere nzi
Dawa, Maria, dawa
Amundabidde kamungambire nzi
Dawa, dawa
Era asobodde omusendere nzi
Dawa, Maria, dawa
Kati omutima gulumwe n'omunda Omusaayi n'omutima bikuba bitujja Maria
Dawa, dawa
Era asobodde omusendere nzi
Dawa, Maria, dawa
Amundabidde kamungambire nzi
Dawa, dawa
Era asobodde omusendere nzi
Dawa, Maria, dawa